chunkysupplier.com. Anaunguluma pa chief kila msitu wa vina. Nikiwa na Abasenjo boy noma. Noma. Oya fire 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 with the fire. Fire 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 with the fire. Oya fire 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 with the fire. Fire 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 with the fire. Kwa mada unawaka moto.
Ita fire.
Weka mbali na watoto.
Ita fire.
Pani na uwasha moto.
Ita fire.
Weka mbali na watoto. Kwa na washa 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 washa.
Moto.
Washa washa washa. Laki kota na washa 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 washa. Wa majina naitwa sina kitu ntunuku tuka enjoy. Na kama ukibisha kamuliza joy. Show zangu kari wewe. Usioneshe mbele, kona vitu mbele. Punguza kelele, fata jasi mbele. Kawezi kalari kwenu na wanakibao. Kwa kumbuido kukidongi na mwambade fao. Fujo mpaka kwao, manjabu kibao. Wabongo tukila mbwa mala kona hao. Hao, 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 hao. Ujamani bikini chari chari. Sicheze kwa mbali. Jocheze pa kwa karibu nione vizuri. Bikini chari chari. Kwa kweni atari. Kaucha na jemsamba uyo sio na vizuri. Na usije kama umelewa, umelewa, umelewa. Jaisi unaonewa. Na ukija kama umelewa, umelewa, umelewa. Jaondoka umelara. Oya fire, fire, fire. Weka mbali na watoto. Chifundo kwanza na washa 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 washa.
Moto.
Washa washa washa. Wapina na washa 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 washa.
Moto.
Washa washa.
Wamechokoza mada.
Wananita basilei body man kila. Kila nachofanya wapinzani na wakera. Na waka huu mtaiso meseso meka. Niko na mada chini ya spit meka. Na waka huu mtaicheza sochezeka. Na wachomeka mkichomoa na wachomeka. Huu mziki
kwanza mna ujue sije kuwa mna usikia. Mkajifanya mna ujua
kushika meki kinome.
Leti ho we nani. Mziki wako ulikuwaga zamani. Kuda deki.
Sioneshe mbele, kona vitu mbele. Punguza kelele, fata jasi mbele. Kawezi kalale kwenu na wana kibao. Kwa kujei, kwa kujeti wana kukibao. Fujo mbaka kwao, paja kukibao. Tukifanya kwa makari,
wana kopi wao, wao.
Wabongo
inakuwaga poa eh. Kwa nani hapa?
Kwa mada unawaka moto.
Ita fire.
Weka mbali na watoto.
Ita fire.
Waina uwasha moto.
Ita fire.
Weka mbali na watoto. Chifu ndo kwanza na washa 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 washa.
Moto.
Washa washa washa. Wapina na washa 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 washa.
Moto.
Washa washa.
Hey hey.
No. Step wakili sita. Anisalimia wase wa Firestone chama.
Chama.
Wasewa Bagamoyo. We mwanangu B-boy. Country boy. Anakuja uko. Wasewa Firdaus chama. Acha nionge na wanangu wa Mimoshi Dusu. Wanangu wa Chapa Jogo.
Masadiswa Ntomboy. Wanangu wa Mzumbe Kona.